Radio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Keɗe kabaruji emin jogani on bete alalbare noga e jeegon lewru février hitande 2020 sakiraɓe heeɗiɓe jam waale moɗon Yamde Diagne yettake Jamba Kour Ousmane Niane ɗo kabaruji ɗo Mamadou Ouattara to ɓoggui jande to. Sakiraɓe on kumpitata wiide coggu hijjore hikka ɓeydama hedde gouvernement o 1996 ɓeyda hedde gollitɗe ngala e wilama 2020 woni ko ɓeyda. Tiɗɗallaji ɗi nantinoɓe kabaruji jogui haala muɗum wonno lebbatu gadɗo asawere ƴaɓɓina nde ɗo Bamako ɗo go hakkillo iwri e fedde journalistien RFI e nantinoɓe kabaruji yogaɓe Mali. Ministre kuminiɗo haggitere laamu ana wonno gaaw heccikeñen Boubacar Ba hawri e humaniɓe kabaru woteji ɓe kaltidi dow dabareji ɓamaɗi yalla woteji député ɗi ana laato no jiɗɗira yeɗi woni sembe kabaruji ibeta ko bisimilla moɗon heɗade studio Tamani. Hikka coggu biyeyagol hijjore dow inde gouvernement yo millioji ɗiɗi e ujunaji temedere e capanɗe nayyi e jeenayyi yo ko wonno millioji ɗiɗi e ujunaji capanɗe jeego ɗum woni hono ana way hono ujunaji capanɗe jeɗɗi ɓeyda hen e wi humaniɓe kabaru muɗum ɗum woni kabaru hijjore nde kalisi passeport e layyari wala hen hedde golliɗe ngala e wi laamu naɓoɓe himɓe hijjore. Coggu biye yo millioji ɗiɗi e ujunaji temedere e capanɗe jeenayyi e ujunaji sappo ko wonno millioji ɗiɗi e ujunaji capanɗe jeɗɗi ujunaji nogay woni ko ɓeyda hen ko saabi coggu o ɓeydi hitande hikka nde. Mahmane Baba Kunta tewti jaabugol landol Mahmadou Sama Sikou Alicise Keɗe Dembe.
Ewi ardiɓe suudu humanidu hijjore ɓeydagol kalisi o yo banggal coggu visa e kañe jawdi moɓe nawtorto so ɓe jettuki haramayni ko wiyete frais de séjour. Ka noon ɓe kolti wiide won dabareji kuncanaɗi hoore yalla hijjore hikka nde ɗa landine no moƴƴiri. Keɗɗanna seydna Oumar Diara kumaniɗo kabaruji maison di aji.
Effectivement, gonga wonko ɓeyda e coggu hijjo hitande hikkani sababu taxe ɓamaɗo Arabi Saoudite banggal naɓude yimɓeɓe daranade ñawdu maɓɓe. Yimɓe golloɓe le privé ngayiɗi ɗo haali le communiqué coggu koɓe naɓirta yimɓeɓe hijji hikka ko million ngaji tati manqkoɗi uynaji sappo
50,000. Ngolɗo ɓeydagol kalisi laatiki sababu malinkoɓe hewɓe nawtoroke leyɗe goɗɗe yalla yaade haramini. Hono ni leydi Niger ɗo rawanen coggu hijjore wonno millionji ɗiɗi e ujunaji capanɗe jeegom e seeɗa e ley oɗo jawdi ɗum kala ko hansinina woni e muɗum. Ka ewi ardiɓe kabaru muɗum le ndiɗo leydi caɗele foof wala eko yimɓele nortorto leydi mabɓe ndi. Keɗɗanna Seydou Mamane Assirou kanko woni kalfanaɗo kabaruji le gollirde humaninde landinal hijjore to Niger tun.
Min gon sakiraɓe amin fa heɓaleɓe garoɓe so ƴaɓɓoyaade waɗoyde hijji. Miɗe miili o kabaru e sharia ngaji goɗɗi Niger ɗi ɓili saabi temedere fuu joyyi e yimɓele ƴiwoɓe sellaɓe Niger ƴaɓɓorto so yaaha waɗoyde hijji.
Miccitina wiide yo wajiɓe kala aslame hijjoyde fayso laati nde wotere ley gurdam maɗan soni aɗa jogui bawɗe muɗum saabi hijjore na jeyda e nduule joyyi aslamaku.
Sakiraɓe ando soɗo jiɗi ɓeydarade faamu dow ɗi kabaruji fuu ɗo mbawi heɓude ɗi dow whatsapp dow numéro 76 62 88 50. Oɗo mbawi ndu noddude du mere mere dow o numéro wiyamo 37 321. Suudu sariya cour constitutionnel Mali holliti keñan yuɓɓo yinɗe dartoɓe wotanede woteji député e garoji ɗi oɗon woteji kanɗi waɗede noga e jeena lewru mars waroru ndu. Le yuɓɓo yinɗe temedde joyyi e capanɗe nayyi e joyyi wonno jaɓanaɗe sappo e joyyi paɗɗita caggal dow sariyawol article 35 caliɗo e yuɓɓo inɗe jaɓanaɗe ɗe fuu ana wawi wullitade juge en jeeno ardinaɓe hakke ñalawma goto woni ko hokka fa jomum waɗa ɗum. Keɗeɗenna Oumar Waygallo.
Yuɓɓoji inɗe koɓe tippiti ADP Mali Ba, les cercle Bafoula B, ADMA PASJ, IRD, RPM, les cercle Mopti, Yelama, Gundam, Kanye, Asma, Tumbutu. Ɓe kollitiwi ɗeɗo yuɓɓo inɗe fuu ndeway sariyaji le leydi ndi. Hono yimɓele jaɓnaɓe fuu Bamako ɗoɓe ɓuuri hewde ko yatidartoɓe 333 jokka région Sigaso 333 jetton kidal heedi caggal yimɓele sappo e nayo rewɓele tato an hakkunde maɓɓe. Yuɓɓo inɗe koɓe jaɓini ko ana yafa temedde joyyi e capanɗe nayyi e joyyi worɓele ujunere e nogay e goho ana hakkunde maɓɓe rewɓele 104. Fedde nde ɓe noddirta cour constitutionnel wonde le leydi meɗen ndi hollitiwide kala yimɓele kajaɓe wadde liste ngaji goɗɗi an toon attaqué ɗum woni fa daña koɓe kolliti len ko yuɓɓaki fuu ɓe gaɗa ɗum ley heureuji 204. Micciteɗen wiide woteji député ana hani wadde ley 204 lewru mars waroru ndu le leydi meɗen ndi.
Fedde journalistien RFI kañen nantinoɓe kabaru jogaɓe Mali mbaddi asawere jabbina nde do bamako do gal kawrital wadi fa be rewbe e worbe nantinobe kabaruji kaltita do tidalaji gondi do o golle fatiya tara hawri e kawrite botu o anni ko hebini en do faccitan mohammed samaseko alisiji
ko buri noga yo ndokobe kabaruji bangal bindi tele radioji ngari e ngal do kawrital wi landinibe dunbe ngal do kawrital na jogi nafa sanne kadana clair et don ndoko kabaruji rfi
c'était d'échanger ensemble
mi kaldi no kulleji fa hewi fa yotaro tidallaji kanye nafa ko woni bangal landinade min kebi haldude kasen dudo tidallaji ngodi bangal hedde yimbele be mbawi haldude hono mi mbawi hebirde be hono mi mbawi hebirde ministre fa jaba warde le emission amen hodi won landi di mbawi landade mo min joddike wal ci de hakkilaji amen golli jidde jottinobe kabaru ngaji di ananangondir honon be gagno en mi gana dado ndirobe mi beedortobe
kabaru tielaji le totondral hakkilaji mabidi be memi hala tielaji kewdi di ndokobe kabaruji be kebata e le golle mabbe datti dabroji kewdi dum jaltinama garbe hawrudembe beltanke dum sanne be cultivede beedorade famu kala ko wawi latade sababu be mo intina buppiji kewdi kadana mali kunate ndokko kabaru leedi mali
golle o kondirde hakkilaji jodi so tawi neddo ana yidi golle ko wondi ko mo wawi yaade hen to fayso wala bawde mawdi bangal martinde yimbel be kumpa kase ndumi nangondirale golleji amen sabi jungo woto yaata to ngaso mi nangondir mi ne bawi yaade to dum woni ko golli dibe amen leede france hollimi wakati wonti dalaji modi dimi jogi watade horebe amen be njida haldude amen wakati ngaso martinobe kumpa leede sallabe wari be jaba haldude be won dati kadi jabborede yalla horebe ana jaba wartude amen mi de mili tiagal o formation mi keba ande mo di bimbawi nawtaraadi
comme eux ngal do kawrutal imike do yewtereji hakune kambe ndokobe kabaruji be
ministre kumini da lamorde haggitere lamu ana wonno gaawo altinere jabbinande le onoku Boubacar Babadi e huminibe kabaru woteji faanda mun hollitinde be dabreji piyaade fa woteji din kadire no gasirta fa bidurne fam kedden Oumar Waygalo Alicisi
faabe joto wattu jono yel hono kabaru woteedi kan landinirede le o do nokku o miccintini homo fu darnde mudun no woteedi kani wadirde kedema konko do dirtede Boubacar Ba yo konko ministre kumnido kabaru kubeje le leedi meden di ko ma sifi do hen
pre la publication du chronogramme des élections
tagal dati di election ay di hani yarde di hollita yimbelbe min jidi warde gawo e binaka hokude yimbelbe kabaru ngaji laawudi bangal golleji kasandu hedaade kulleji ko habbi hore ma min jidi warde hanudebe ko mi kaldi bamako ko dum wate ko administration territoriale o darani yibel tubabe darantobe election seni kanye e ministre en wobe goldibe en darani be denangu ministre darani le sharia e hakken aji yimbe fa yotto ministre darani no kabaru ngaji hunchande hoare mangal fade minati le dikulleji fu mi hollitibe kasendo hono hakkune ame e yimbelle lede sallabe wordi mi hokkibe kulleji mawdi martindebe kumpa le di golleji
donner des éléments d'explication
les régions gawo waydi denangu an yahatan hebaton sembe le ko dabbino ko idum wembi sanne suka jokkolbe wombe li lamu ansongo yimbe le hobe joppiton nokkule mudun en do wayde denagu kanko secrétaire général fed sukabe jokkolbe to ansongo to wattu jono wadi do hen landul yalla hodo fuddi do woteji nafata les cercles mabbe o
ta
horde labe zanga fa yotade frontière hakune mali et niger fu e joude bandi en jogibe kaborde woni fa yotade terroriste en ilane wakati dabido fu won attaque ngater won yimbe le tawti tawbe so ware do gol lawo monsieur le ministre le diti dalaji fu gouvernement o ana anni wadde election ID na
wakande mo jabutonde kanko ministre o yomo famini jati nyalomo hande hono tidallaji gondi ton ko nayiri bangal denagu le majjo wi lamo kanye faabo tobbe fano gonde wadde do hen imadaraji fa dewteno woteedi kani wadirde li labal ido halajo hali dum du wakande mo yiduno e mangal paden wonbe le odo nokku won ka addi zatu Mohamed Mayga hebini studio tamani gawo
seydu fofana won neddo mali arandeje kawro e jeux olympiques le haro chaldi fu o hebi yaade le kondo be teddere mu ben teddere caldi mu ben kiloji chapande jeego e jetti le kawtal ngada ngal araba leedi maroc jeux olympiques 2020 an hani wadede tokyo le leedi japon yude noga e nay lewru juliye yade jena lewru ut ngaroji di
studio tamani yo faba lamu leede suede danemark suisse e fedde leede europe
kabaruji ngon e leere jongaaji meden ne fuddiran arandeejo o nyoro disa hel suko jokkole goto baraw mo dubbe sappo e jeɗɗi tawama walda e yonki bange muto mudum ley ladde de gendi nodirtende ari funda commune gavi nane e wi himbe ton o barado non kawri e fedde nodirtende association kawral e himbe juroobe fosse carta ba mo kany kulliti o kabaru on wat fu lam gobe on nokku anan gondi e wadde imadaraji fa ngado o war hore e la ana nate juude be darte himbe nokku o battina hakkilaji mu ben darnde sukaabe don se jaari banamba darnde sukaabe ele woteji sisli mudum wonno le kawrital kaddi dar gadangal altinaire jabbenende to Touba Koroto commune e conseil communal de la jeunesse hebi hakilo mudun ngal hawrintini ko buri himbe cap ko buri himbe noga yondoni e gombe e fedde conseil communal des jeunes fanda mudu e yumcenembe don hore holitinde be sukaabe jumo daro gatta koyde mu ben e di woteji député en kandi wadede noga e jena le mars waro dundu sakira ben jukini kabaru jidi fa le cakire yontere jabbenende comité juinama yoroso darantodo cellal beybe e keccuyde on nokkudon to yoroso to de fedde de himbe sappo e joyo goni mudon e wi hawru e wi horebe mayre darnde mabbe yo wadde fa golleji projet o kuncene hore fa gasali on nokku o projet timawle timode le wuro e hitande 2022 ne se vetil deren kore itti jawri mudon sakirabe do kaddu kabaruji ka kedde hedade yewtere de anawdo wassalam